to the beloved. This is an album with classic. If you love someone, you're supposed to fight. Get your back on your loveness. Classic. Yes, I'm on. Yeah. Whoa.
You know what? It's DJ 7, man. Whoa, baby.
Baby, chunga muda na masa. Usijecheza na wangu muda. Nilikotoka nishaumizwa sana. Nisawa na mtu kugonga kwa na nyoka. Ataja niliku kugusa unastuka. Mana upendo lisha kufaga. I've been trying to be silent. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama nayogopa mapoli. Ugomvi sipendi Kwako sonisha pendai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sawari mbondo nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you, without you. Yeah. Oh, I've never seen a girl like you. Mingu na habi vitu tenganisha. Ni wewe tu.
Only you.
Penzi kufuri mie ndiyo ya kufunguo. Sibadilisha kitu kama nguo. Nishafanya na michanganuo. Ati na kupenda hiyo. But my mama told me, my son, don't cry. You can choose anybody. Love is flower, love is flower. You're my flower too, yeah. Sinaga mambo za kugonge nyaki. Alika suso munende situmi yaki. Nimeza mani ko deeply, nina deeply. Na we uko deeply, nga deeply. I've been trying to be silent. So kama nogo baga warembo. Ila nogo baga sikendo. Simba nisha kwepa mishale mingi. So kama na yaogopa mapoli. Ugomvi sipendi Kwako sonisha penai. Meli meti ya nangai. Nje siwezi kwenda nime na sokori mono nime kanda. I can't live without you. I can't breathe without you. Baby without you, without you. Yeah. I've never seen a girl like you. Mingu na habi vitu tenganisha. Ni wewe tu. Only you.
Makashkash, hupo stuwa kwenye peti sauda aku. Naombea sipendelei. Makashkash, hupo stuwa kwenye peti sauda aku.